Kazi katika digital programs ni raisi, kuna ICT authority, ingia kwa website yao, utajiajiri pale, utaanza kazi mtandaoni.
And what spaces are available? How far are we on the establishment of digital hubs and that kind of thing?
Mheshimiwa Rais, zile ambazo zinaendelea sahi ambazo zinafanya kazi ni 350 katika TVETs na community. Pia zile tunajenga na wabunge ni 400 ambayo inaendelea sasa, 70% complete, na tunahakisia ikifika mwisho wa mwaka 1450 moja katika kila wodi ya Kenya itakuwa na digital hub.
What is your target? We now have 300,000 young people working on that space, either in the Jitume labs or in ICT hubs or in business processing process outsourcing companies. What is the target?
Mheshimiwa Rais, umesema vizuri, hapa ni 300,000 sahihi, 300,000. Na hao ni wale wanaajiriwa katika BPOs za wale wamekuja. Tunatarajia Mheshimiwa Rais, tunaweza fikisha milioni moja in another 14 months. Kwa sababu umesema tusingoje wale wageni waje waanze. Hata hawa vijana akiwa Meru wanaweza chukua floor moja ya nyumba, tuwasaidia kukodisha ili tuwasaidie na kompyuta waweze kufanya hiyo kazi mashinani.